barina bamshiaru kwinara bangara tayiza nikwa temi kwa boyi tanire bavunya nozana we wanda banga nina kweri mukuriyo ndiye yanga yumushinya nijambo teba kuwanga nijambo kuwambusere bitagala tuwe walenga atukoma kuwa buza olio tyanti nange jendi kigwera omwana wange agamba nga kumutese kintu kinkalubidde oba kimanyi tukwanje ngeddire mungi nange mwendi ate tulaganga muntu kyoyinza nekyotoyinza kubanga waliva kuketa kyono ogundi wati wali efuulanga mutawuna abarungu batye mu buntu naye nga tobatye mu mwoyo emula atazangirwako tiyandi na buyinza mu nsi omuloga ali kujja mu nsi malanga kukola muntu yakaganga n'okwembi n'obundu omuntenga naye nga tamanyi mutonda tagezanga akutiisetiise ngingidde mu bamusere mbimbadde ebiseera byonna naye singa nalabukadda singa ndi bulungi nannyo naye nalwawo omuntu wange abantu abo tebategeera omuntu bulamuyamba naye nsaba okukozesenga ng'oziika bafu ku kyalo kuba omufu abatategeera tubalamu tokwirananga sikwogera wabazaala ne katonda ojja kumunyiiza ng'oyamba beyama byonna ojja kuba omunyomeredde omukolera pulogulaamu yole yasalawo bajeere bwate n'obapangira ensi ekyo nkikukuutiridde tube ekisa kye nakolanga kyafuula muddu bantu kasanaye wanda banga ebintu byenkugamba byonna nabiraba tebyali byangu nabirabamu bankuseere ab'okukyalo bunkuseere kati munnange tuyananga entuuyo tukozikomba ng'obutuli obuzirikidde bunuuna siringi zaffe kyokka abankuseere ab'okukyalo bunkuseere tumatubeeka bula muntu okudda olwekalya kukka kyokka abankuseere obunkuseere tumatubeeka bula muntu okudda olwekalya kukka ebiyiza toyikabiranga tuli bagagga mwana wange kasitatumwako bankuseere taabwe badde bankuseere ekiramu kumwako bankuseere n'akatono oli wakkalyanga emmeeme ekutebengedde n'akatono otuba tweyimba zamaanyi nyina tofaayo nakuvuba buganda yonna buli awali ekiyanjayanja n'ebitebandi wa bizinda bimuzizina muntalaage n'emigga eminene gyonna sonsekemwamalubo gange batenda bati wesirida ng'entala ndi munkumiya ekizibu abazeyi baffe ekyo tuliba tukyerabidde bwengalo ziwagala ennyo ez'okubala omubiri waffe kyenvudde nzijja tuteese engalo ziwagala ennyo ez'okubala omubiri waffe kyenvudde nzijja tuteese bwekka gwe ndina kiganda kati naawe tetenkanyanga ng'oleeta pulaani zonna kasita oluggi ntukudde ng'onoobunga yaliidde nabadde waawuniikiridde sisimuka nkulaze byonna kufuukiza mmanyi nti kyokka kyekisigadde twetereeze olyoka ogiwoomerwa ensi okakase nti munkuseere ne bannansa waakuseere baali banoonya kutta muntu ate neekabula muntu teri mulalo yali alimyeyo bayitamu buyisi bonna abasuubula eyeekalya mukka yonga Nino mwatu mwola wanga Ndiya liya sakata una Waza yoro tambi ya mwega Yejuka njijiru ayitanga Omulala mwa mutundi Awarula bakwe yeka Mwatu taba mkwe jifuwa Mabira mwodea jimiti Kamuto kazi kuye bantu Kama kuchema jita wawo Kumukua mwigu ka Kumukuyo gulia yonzi Nalama kumulala angalia Uyagendo kupoza chuka Yapoza mutafara vinsi Nenese kambu tategira
www.mp3ugandanmusic.com